Let me say. Double life. Yeah, man. Yeah.
Mana hanga boy kwima kuja kwa tule. Wacha mi talenti lusola tuti. Kuja kwa tu.
AMG
lusola tu.
Ina me live music ndoma ina ni mafila.
Baku
bas kumango fila.
Mabiti ya bwino wa bwino mango kila. Radio DJ hazu mango fila.
Kubaila nenye boy enda siri mapala mango defila. Ya ready no kandi singu za polo tamangilila. Ulendo oka imba olo pangono siti bwelela. Ni yali jeno joke koko yemba na mbwelela.
Let me do this na kampisha na modis. Let me do this.
Kifedi ya luso siti kanga.
Kanga uche kungo yamba.
Sound.
Kubosa sindi foka. Nyusi liki na mima indi sitoka.
Sound after sound. Sound after sound.
Kungo fika.
Sound after sound.
Uyimba sindi foka. Nyusi liki na mima indi sitoka.
Sound after sound. Sound after sound.
Kifedi metuta mijiba polo buksi. Ife siti jiba, mafana majuluka kopeka ati maloba. Mastylo ndi wawala sungwa fufute malaba. Big up juzo me yafi give thanks. Jet by the yavo besiko. Big up every genala. Mafio sisi osiama genala. Salute!
Let me do this. Na kampisha na modis. Let me do this.
Fedi ya luso, siti kanga.
Kanga ija kungo yamba.
Sound after sound.
Kubosa, sindi foka. Nyusi liki na mima indi sitoka.
Sound after sound. Sound after sound.
Kungo fika.
Sound after sound.
Uyimba, sindi foka. Nyusi liki na mima indi sitoka.
Sound after sound. Sound after sound.
Nimse. Double life. Yaman. Yeah.
Anahanga boy kwima kuja kwa tule. Wacha mi talenti lusola tuti. Kuja kwa tu.
AMG
lusola tu.
Let me do this. Na kampisha na modis. Let me do this.
Kifedi ya luso siti kanga.
Kanga icha kungo yamba.
Sound after sound.
Kubosa sindi foka. Nyusi liki na mima indi sitoka.
Sound after sound. Sound after sound.
Kungo fika.
Sound after sound.
Kuyimba sindi foka. Nyusi liki na mima indi sitoka.
Sound after sound. Sound after sound.
Kanga icha kungo yamba.
Sound after sound.
Kubosa sindi foka. Nyusi liki na mima indi sitoka.
Sound after sound. Sound after sound.
Kungo fika.
Sound after sound.
Kuyimba sindi foka. Nyusi liki na mima indi sitoka.
Sound after sound. Sound after sound.